Rastafari, Haile Selassie, Jaffa, Dali, in the house, yo. Right on things around me, back in the house again. Things you mama, kinywaji moja mbili tatu, paka utawika. Things you mama, dola mingi sababu mini dola. Things you mama, kinywaji moja mbili tatu, paka utawika. Things you mama, dola mingi sababu mini dola. She's a brown girl with a shining eyes. Kana sunga sunga, kaki sema, Mr. Dollar, just buy me a drink. Nakawonea kwa ango kali, kaki nambia mi hatari. Don't touch, you get a bun. Mr. Dollar, I'm just a gun. With a bullet, not an empty gun. Don't move, I'll Caucasian. She makes me go, na na na. Ananifanya, yeah yeah yeah. She makes me go, na na na. Ananifanya, yeah yeah yeah. Brown eyed girls, brown eyed girls. Ananifanya, yeah yeah yeah. Fix you mama, kinywaji moja mbili tatu paka utawika. Fix you mama, dola mingi sababu mini dola. Fix you mama, kinywaji moja mbili tatu paka utawika. Fix you mama, dola mingi sababu mini dola. Tequila, I'm a man of ice. Nyama choma, wamekaranga nice. Kama maragwe, wamefry nice. Ebu endelea, uta feel alright. Kama una dola, everything alright. Ebu kuja, mini kupebu su. Utafanya nini, oku nikosa leo. Utafanya nini, oku niyasa leo. Mini wako, ebu kuja hapa. Endelea, tunaendelea. Ukibembea, mina bembea. Ebu kuja hapa, nikubusu wewe. My lady, you're my number one. Ebu kuja mini kufry nice. Chapa dola, mini kufry nice. I'll fix you mama, kinywaji moja mbili tatu paka utawika. I'll fix you mama, dola mingi sababu mini dola. I'll fix you mama, kinywaji moja mbili tatu paka utawika. I'll fix you mama, dola mingi sababu mini dola. Mr. Dollar, I'm just a gun. With a bullet, not an empty gun. Don't move, I'll Caucasian. She makes me go, na na na. Ananifanya, yeah yeah yeah. Brown eyed girls, brown eyed girls. Ananifanya, yeah yeah yeah. I'll fix you mama, kinywaji moja mbili tatu paka utawika. I'll fix you mama, dola mingi sababu mini dola. I'll fix you mama, kinywaji moja mbili tatu paka utawika. I'll fix you mama, dola mingi sababu mini dola. I'll fix you mama. Oh yeah. We don't take things around we. Rhythm City, Elio King on the beat. Japa dola, I'll fix you mama.